Jeremiah 50 verse 1. Izwi uJehova alikhuluma ngeBhayibheli, izwi lamaKhaledi ngesandla sikaJeremiya umprofethi. Verse 2. Memezani phakathi kwezizwe, nizwakalise, nimise ibhanele, nikuzwakalise, ningakufihli nithi, iBhayibheli inqotshiwe, uBheli ujabhile, uMerodakhi uphelile amandla. Izithombe zalo zijabhile, imfanekiso yalo iphelile amandla. Verse 3. Ngokuba kukhuphukela kulo isizwe sivela enyakatho, esiyakwenza izwe labo libe incithakalo, kungabikho ohlala kulo, abantu nezilwane kuyakubaleka kuhambe. Verse 4. Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi, usho uJehova, bakufika abantwana bakwa-Israyeli, bona nabantwana bakwaJuda kanye-kanye behamba bekhala, befuna uJehova uNkulunkulu wabo.
Verse 5. Bakubuza indlela sesiyoni ubuso babo bubhekene nalo bethi, wozani nizihlanganise noJehova ngesivumelwano esiphakade esingenakukhohlakala.
Verse 6. Abantu bami babe izimvu ezilahlekile, abelusi babo babadukisile, bazulazulisa ezintabeni, basuka entabeni baye egqumeni, bakhohlwa indabo yawo yokuphumula. Verse 7. Bonke ababafumanayo babaqeda, abamelene nabo bathi asitholi icala, ngokuba bonile uJehova, ikhaya lokulunga, ithemba lawoyise uJehova. Verse 8. Balekelani eBhayibheli niphume ezweni lamaKhaledi, nibe njengezimpongo phambi kwezimvu. Verse 9. Ngokubabheka, ngiyakuvusa ngenyusele eBhayibheli ibandla lezizwe ezinkulu, livele ezweni lasenyakatho, lizihlelele lona linqotshwe lapho. Imcibisholo yalo iyakuba njengeqhawe eliphumelelayo elingabuyise. Verse 10. IKhalideya liyakuba impango, bonke abaliphangayo bayakusutha, usho uJehova. Verse 11. Noma nithokoza noma nijabula, nina baphangi befa lami, noma nigxuma njengesithokazi etshanini obuhlaza, niyizela njengamahasha namandla. Verse 12. Unyoka uyakujabha kakhulu, owangizalayo ayangaze, bheka uyakuba ngesokugcina sezizwe, ihlane nomhlabathi omleyo nogwadule. Verse 13. Ngenxa yentukuthelo kaJehova aliyukuhlalwa muntu, kepha liyakuba incithakalo lonke. Bonke abadlula eBhayibheli bayakumangala bancimfe ngenxa yazo zonke izinhlupheko zalo. Verse 14. Zihleleleni iBhayibheli nxa zonke, nina nonke nitsala umtsalo, nicibishele kulo, ninganqandi imcibisholo, ngokuba lonile kuJehova. Verse 15. Memezani kulo nxa zonke, lizinikele iziselo zalo ziwile, izingange zalo zidiliziwe, ngokuba kuyimpindiselo kaJehova, phindiselani kulo nenze kulo njengokwenza kwalo. Verse 16. Nqumani umhlwanyelo eBhayibheli, nobamba isikela ngesikhathi sokuvuna, ngenxa yenkemba ecindezelayo, yilona lo uyakubheka abantu bakhe, yilona lo abalekele ezweni lakubo. Verse 17. U-Israyeli uyimvu ezingelwayo, izingonyama zimgqoshile, kuqala wadliwa inkosi yase-Asiriya, nangasemuva uNebukadinezari lo, inkosi yaseBhabheli, ugedlile amathambo akhe. Verse 18. Ngalokho usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu ka-Israyeli, uthi bheka, ngiyakujezisa inkosi yaseBhabheli nezwe layo, njengalokho ngijezisile inkosi yase-Asiriya. Verse 19. Ngiyakumbuyisela u-Israyeli ekhaya lakhe, aklabe eKameli naseBhashani, umphefumulo wakhe waneliswe ezintabeni zakwa-Efrayimi nezakwaGileyadi. Verse 20. Ngalezo zinsuku nangaleso sikhathi, usho uJehova, kuyakufunwa ukona kuka-Israyeli, akuyukubakho, nezono zakwaJuda kepha aziyukufunyanwa, ngokuba ngiyakubathethelela engibashiya ukuba babe insali. Verse 21. Kuphukelane ezweni laseMeratayimi, ulona nakwabakhileyo ePhekodi, uchitha uqede nya emva kwabo. Usho uJehova, wenze konke engikuyale ngakho. Verse 22. Kukhona umsindo ukulwa ezweni nowencithakalo enkulu. Verse 23. Yeka ukunqunywa nokuchithwa kwesando somhlaba wonke. Yeka ukwenziwa kweBhabheli incithakalo phakathi kwezizwe. Verse 24. Ngakucupha wabanjwa Bhabheli. Ungakwazi wafunyana wabanjwa ngokuba ulwile noNkulunkulu. Verse 25. UJehova uvulile indlu yakhe yezikhali, ukhiphile izikhali zokufutheka kwakhe, ngokuba inkosi uJehova Sebaothi inomsebenzi ezweni lamaKhaledi.
Verse 26. Lifikeleni nivela emkhawuleni, nivule izinqolobane zalo, niliqwabele libe izinqwaba, niliqede nya, kungasali lutho kulo.
Verse 27. Hlabani zonke izinkunzi zalo, mazehlele ekuhlatshweni wo kuzona, ngokuba usuku lwazo lufikile, isikhathi sokuhanjelwa kwazo. Verse 28. Yizwe ababalekayo nabaphunyuka ezweni laseBhabheli ukuba bamemeze siyoni impindiselo kaJehova uNkulunkulu wethu, impindiselo ngethempeli lakhe.
Verse 29. Bizana abacibishelayo balwe neBhabheli. Bonke abantsala umtsalo, nimise nxa zonke zalo, lingabi nophunyukayo. Niliphindisele njengezenzo zalo, nenze kulo njengakho konke elikwenzileyo, ngokuba lizikhukumezile kuJehova ongcwele ka-Israyeli.
Verse 30. Ngalokho izinsizwa zalo ziyakuwa ezitaladini zalo, na wonke amadoda alo empaya kunqunywa ngalolo suku, usho uJehova. Verse 31. Bheka, ngimelene nawe ozikhukhumezile, isho inkosi uJehova Sebaothi, ngokuba usuku lwakho lufikile, isikhathi sokuhanjelwa kwakho. Verse 32. Ozikhukhumezayo uyakukhubeka, awe angabi naye omvusayo. Ngiyakuphemba umlilo emizini yakhe, uhle konke okumzungezayo. Verse 33. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, abantwana bakaIsrayeli nabantwana bakaJuda bacindezelwe kanye kanye, bonke ababathumbileyo bababamba, abavumi ukubabambe. Verse 34. Kepha umkhululi wabo unamandla, nguJehova Sebaothi igama lakhe, uyakumela nokumela indaba yabo ukuba aphumuze umhlaba, anyakazise abakhileyo eBhabheli. Verse 35. Makufike inkemba phezu kwamaKhaledi, usho uJehova, naphezu kwabakhileyo eBhabheli, naphezu kwezikhulu zalo, naphezu kwezihlakaniphi zalo. Verse 36. Inkemba ifike phezu kwabaprofethi bamanga, babe iziwula, inkemba ifike phezu kwamaqhawe alo, aphele amandla. Verse 37. Inkemba ifike phezu kwamahashi alo, naphezu kwezinqola zalo, naphezu kwayo yonke ingqube vange yabantu ephakathi kwalo, babe njengabesifazane, inkemba ifike phezu kwengcebo yalo, ize iphangwe. Verse 38. Makufike ukusha phezu kwamanzi alo, aze ome, ngokuba yizwe elinezithombe ezibaziweyo, bahlanya ngemfanekiso yabo. Verse 39. Ngalokho izilwane zasehlane ziyakuhlala nezimpungushe, kuhlale khona nezintshe, alisayukuhlalwa kuze kube phakade, lingabe lisakhiwa izizukulwane ngezizukulwane.
Verse 40. Njengalokho uNkulunkulu wachitha iSodoma neGomora nemizi yawo eyakheleneyo, usho uJehova kanjalo, akiyukuhlala muntu khona, kungagogobali khona indodana yomuntu.
Verse 41. Pheka kuvela abantu enyakatho, isizwe esikhulu namakhosi amaningi, kuvuswe ekugcineni komhlaba.
Verse 42. Babamba umtsalo nomkhonto, banonya abanamusa, izwi labo liduma njengolwandle, bakhwele amahashi, behleliwe njengabantu abayakulwa, nawe ndodakazi yaseBhabheli. Verse 43. Inkosi yaseBhabheli izwile udumo lwabo, izandla zawo zaba buthakathaka, usizi luyibambile nemiyelo njengeyobelethayo.
Verse 44. Bheka njengengonyama ekhuphukela ezihlahleni zaseJodane iyendaweni eyinqaba. Ngiyakubazuma ngibagijimise basuke kuyo nobani okhethwayo ngiyakumbeka phezu kwabo. Ngoba ngubani onjengami, ngubani onginqumelayo, ngumuphi umaluso oyakuma phambi kwami na? Verse 45. Ngalokho izwani isiluleko sikaJehova asinike ngeBhabheli namacebo awacebe ngezwe lamakhaledi ukuthi abancinyane bomhlambi bayakudonswa basuswe impela, ikhaya labo limangale ngabo. Verse 46. Ngomsindo wokuthathwa kweBhabheli umhlaba uyazamazama, ukukhala kuzwakale phakathi kwezizwe.